Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iraafeela dhegeystayaal qodobada wararka warsan iraabsan siin haytona mid baan kugu weynaa. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan oo shalay galinkiidan Biritaanka nagadi magaalada Baydhabo, kadib oo qashii uusa ka saadi doon degmada Jinsoor ee gobolka Baahi. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug magoysa dhoos maraab qaabil hamiinkii xalay Haydi ufta ku dareeda dhiniga gudiida dastuurka Soomaaliya. Guuliiska gobolka Bari ma baabandhigeen u fiyo hakobadeen dagaal culusnimo ku dhigay deegaano ku tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ma la kulmay saraakiil ciidamadii Ahlu Sunna wal Jamaaca. Hogaamiyalkii hore ee dalkii weliba siyaasiin kale ma Bashir Kwaladana magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Kenya maba sheegtay intii Soomaaliya ka xadgudubtay dalsheeda. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya mar kale ma baasaartay war ka saabsan cudurka coronavirus.
Warsan Media Network waxay idin soo jabisaa bacdooyin cod ah aad dhagaysatow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxa. Warsan Media Network.
Taariikhda waliba ka beeganta shanta bili saddexaad Maars sanadka 2020 ka hiraabnama Kamisow ha ka dhawaada warkii oo faahfaahsan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan oo iyo wehelaya in xubno ku tirsan golaha wasiirada iyo shalay reetanka nagadi magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed imeba uusa booqasho ka rogay degmada Diinsoor ee gobolka Baay meelasoo isagu qayb galay calamisaarka guddoomiyaha cusub ee degmada Diinsoor mabanantiis meelase roogi kulmi Shaldun oo lanku hadlaya xaaladda nolola degmada isla waalada ee qeyba Shaldun ee bulshada. Madaxweynaha Koonfur Galbeed miba uusa sheegay intii maamul shay uu sagdadaala doon sidii go'doonka ka jarta degmada lanku saari lahaay. Mibana uusa sheegay intii Koonfur Galbeed ku bilaawda doona howlgalo ku dhanga Al-Shabaab jiidkana nisfuru doona. Midiis shaleetanagadi magaalada Baydhabo garoonka diyaaradu maba ka dhawaay guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna xildhibaane siyaasiyiin iyo weliba odayaalka dhaqanka. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye miba uusa kulan cashe uu samiinkii xalay ahaa in suubiya heedo maxil saaran dhammaystirka dastuurka kumeldeerka oo shalay deeri dhuusmareeb. Munaasabadda cashe sharafta oo ku dhiiday iminka madaxtooyada galmudug ee dhuusmareeb miba gobro ku ahay madaxweyne ku xigeenka galmudug guddoomiyaha gola baarlamaanka xubnaha ku tirsan labada gole ee galmudug. Munaasabadaas miba ku qayb galay wasiirka wasaaradda dastuurka federaalka guddoomiyaha guddiga la dareero ku reed interiorka iyo liba hirgeliyowka dastuurka iyo liba guddiga madax bannaan ee reed interiorka dastuurka. Hay-adda dastuurka maalmoogun ku rogan dhusmaraabtaasi oo la tashiyo walwardha hay-adda maxalliga iyo laamashaldun ee bulshada oona ku dhibin sida doonan talooyin iyo liba aragtiyo ka eedan reed interiorka dastuurka qabyo qoraalka ee Soomaaliya. Isla wararka galmudug yah guda jarnaha madaxweynaha galmudug meba uusa dhinaca kale la kulmay saraakiishii Ahlu Sunna wal Jamaaca. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug qoorqoor oo weheliyow taliyaha guutada toban shanaad qaybta labaatii koowaad iyo kulan gaar la qaaday saraakiil Ahlu Sunna wal Jamaaca ee horaantii toddobaadkii Sheekh Shaakir isu wareejiyey. Kulanka meba lanku hadlay kaalintii ciidamadu ku qaado qoran howlo sugowka ammaanka iyo la dagaalanka Al-Shabaab iyo arrimo kale. Saraakiil oo ka kooban dhammaan laamo ciidamada qalab kuweediya ballanqaaday intii diyaarinayay adacawka madaxda galmudug yoliba gudashada waajibaadka qaranka ee lagu sugo. Madaxweyne qoorqoor iyo dhinishii saraakiilunka boori intii sii wada kaalintii lagu sugo ee ku qayb qaadoka dowladnimada iyo kumara dhaliyowka yoolka intii si wada jar ee lanku saara deegaanada iyo galanta ka hayan Al-Shabaab. Hogaamiyalkii hore ee dalka iyo weliba siyaasiin kale ma Bashir Kwaladana magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Shir daraar muddo shan hamin iyo madaxda xisbiyada qaran maba iyo shareeka gabagabeena magaalada Istanbul ee Turkiga. Shirka maba ku qayb galay inta badan madaxdii hore ee dalka hamariya sida madaxweynayaal, ra'iisul wasaarayaal, madaxdii dowlad goboleedyada xildhibaane iyo liba siyaasiin waaweyn. Maba shirka diiradda laga saaray doorashada daraar talmada kun ilaatii kowda xaaladda siyaasadeed tan ammaankii iyo liba tan madalo oo isku duuban sidii doorashada daraarta lanku wada qayb gali lahaay. Taasoo kale maba jira hadalhanka eedan intii madalo dhuwan yashaaga doona musharaxayo kamidaysiin ayo ku qayb galay doorashada 2022 jamiyalka xisbiida iyo hore shirar dhowr ah miba ku waladana guda iyo liba dalka banaashi miba shirarkan badana ayna haano la ku horjeeda madaxda dawladda federaalka ee hadda talada hayta booliska gobolka bari miba bandhigeena hub iyo howlgal ah gobadeen taliska ciidamada booliska gobolka bari iyo howlgal ku darari magaalada boosaas miba la sheegay intii oo gobadeen rasaasaha guriilanka soo AK-47 iyo dadkii haystay aan isoo sheegin intii la faday intii ka khalqil galiyay amniga boosaaso ciidamada isaa soo kale ma baa qobad annu hub shal duwan isoo doon la bandhi ka doon dadkii hubkaasi idoo shaka haystay laga sheegay waro ku baahay booliska gobolka bari dalyaha booliska gobolka bari gaashaan la Hussein Cali Maxamuud iyo intii galka daraari bulshada markalanka baaqi intii ciidamada la shaqeeyaan waana fuddayn shaqada amaanka la xaqiijo iyo wadan dalyaha isaa soo kale mabaysa ku hadalay howlgal ciidamada booliska oo ku soo biyay magaalada Boosaaso oo ay ku qabadeen dad lagu shakiisay intii ku dambayeen dilal ku dhigay magaalada ninka dambayti kale Hussein Cali iyo bulshada Boosaaso aan ku mahadnaqay qaabkii uu la shaqeeyay ciidamada amniga balse ciidamada iyo shaqada intijarna ka baaqi intii xarumoosha roogan si kastaba shalayaha ay timid ciidamada booliska Puntland howlgal iyo ku soo biyay sheegay intii ku qabadeen siyaas qof oo ay sheegay intii lagu shakiisay intii ku tirsanin Al-Shabaab dagaal culus ayaa ku waramay intii soo kordhi deegaanka ku tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya dagaalku oo jeesay qasaare shal dunyo meba xalay isku dhiyay deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan ciidamada Macawis Leeda iyo liba aanu ku tirsan Al-Shabaab ee la sheegayteen dhaxay dagaalkii mubaarak loo ku helay sheegana intii soo kordhi madii ciidamada kooxda Macawis Leey iyo weerar ka qaadan xarumo ala shabaab kaliin deegaanka Ceel Cali mabaan meelaysay ku dhihiyay dagaal dareere walku badan lama sacdood taasi oo si rasmi ah sheen qasaaro ku dhaladay xildhibaan Daahir Aamin Jeso oo ku mid ah xildhibaanada gola shacabka oo ku jeeda deegaanka Ceel Cali ayaa sheegay intii ala shabaab iyo kooxda Macawis Leey dagaalka uu daba dareere dagaal hore meelaysay in ku dhihiyay oo salka ka hay shiita dhawaan meelaysay la ku helay waraysi usasi qaar ku mid ah idaacadda Muqdisho saas oo kale gashay xildhibaanka intii dagaalku u soo dhaawac culus ku deeri lan kumada nabadoonada caanka ku ah deegaanka Ceel Cali isla markaasina gudaha deegaanka u soo dagaalka oo ku dhii meebana u soo xildhibaanka sheegay intii muhiimada intii ciidamada deegaankaas garab la kasi dagaalka dareere isoo ku warbiyay dagaalkaasna may baaray
taan balen la wadaa inne waxaan ahay aroos iyo taalla ya li sheeg waan jeesi baaka daawame dinaa la wadiis kana war u mahay ee mana ogaan karo ee akii na dare maya kin ci soo buu had ka soo baa wax hadoo in koodi ee ay dad dareero mas'uuliyiin oo aan baan sheeg u taatay ee
meba hadal shee intaasay ka dara intii ciidamada kooxda Macawis Leey oo fadaan intii ay shabaab ku saaran deegaanka Ceel Cali iyo liba deegaanada kale aanu soo sheegay intii dadka xoolo dhaqatada dhibaato ka hayaan meelorkaasi uu ku ahaa in idaacadda warsan ee magaalada Baydhabo dowladda Kenya yimid baa ku hadalay war la sheegay intii dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaadi qayb ku mid ah gudaha wadanka Kenya war ku bahay xarunta madaxtooyada Nairobi yimid baa la sheegay intii dowladda Soomaaliya iyo ka xadgudubtay dalka Kenya dowladda Kenya baa saartay bayaan ku hadalaysa xadgudub iyo sheegtay intii Soomaaliya in jeesatay dalka Kenya iyo madax banaanadeeda warka ku baahi madaxtooyada Nairobi ayaa la sheegay intii arbaada shalay 4 Maarso 2022 ku soo dhigay kulan qaas ah oo weeladii gola amniga qaranka ee Kenya kaasi uu shir gudoomiyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta shirkiyeeyay baa intii madaxda iyo ku sheegayna oo ka falan qeyna arimiyo kumideen bayaan iyo shantii bil February hasaarti dawladda Soomaaliya ee deema Kenya injeedii safiirka Soomaaliya Mareykanka xillu isoo sugnay magaalada New York 27 bil February sanadka 2020kii Eliba weerar ogolaansho lan haysan oo dawladda federaalka ka qaaday dhulka ilo madaxbanaanida Kenya taariikhda madhayti 2 bil March 2020ka qoraal kori balki aray golaha amniga qaranka maba isoo muujiyay walwalka ka eedin xadgudubka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lamadii bilung iyo injeesidan dhulka ilo madaxbanaanida Kenya meela soo ciidama ajnabi ah iyo kusuubiyan fal et oo ku dhan ah shuruucda caalamiga iyo liba hadisida ku horjeeda gardarada iyo liba ficilada kale ee cadaawada iyo oo dhibaateen hantina ka burburiyan muwaadiniin reer Kenya oo ku nool ayti magaalada xadka ka taala ee Mandera saas wari balki aray warkaha ku baahi dowladda Kenya warkii akhyaaray idaacad warsan kula daratan iraabtum tani kanin.